ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo PT wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond we-Christelite Works. Umbuzo: uma uNkulunkulu esithethele izono zethu ngoJesu Kristu ngesiphambano segazi lakhe, ngakube pho siyadinga yini ukuguqula indlela esiphila ngayo sishiye izono zethu ezisiqhelanise noNkulunkulu wasekuqaleni, kumbe ngakube umnikelo wakhe wanele ngokuphelele? Ngumbuzo lo abaningi abakholwayo kuJesu Kristu abawubalekelayo. Ekugcineni kwakho konke, uma intithelo kaNkulunkulu imingalokho ngqo uJesu asenzela khona, hayi ngokwezenzo zethu ezinhle futhi lokho engikholwayo. Uma kunjalo phela, awu igcacela esokeni singavese siyiqhubekele nesiyiphilela umathanda ebesivele simphila phambilini. Kodwa ngakube isiphethe esihle yini leso na? Umbuzo: ngakube indoda sekumele ime manje ukujaqeza abanye besifazane uma seyishadile? Ngokwenqubo iphepha incwadi yomshado yile lobufakazi bomshado, kodwa lokho akwanele. Unkosikazi wakhe unamalungelo aphelele ukumlindela ambheke kuba abe indoda ethembekile, futhi kunjalo Ncemishi naNkulunkulu. Angakho nje ukusho umthandazo kuyinikela, kodwa ukuveza ukholo lwethu kuza ngqo ngokuthi siyiphila kanjani impilo zethu. Izenzo 2 verse 38, uPetro wayesethi, "Phendukani, yilowo nalowo ababhadiswe egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelwa kwezono zenu, khona nekwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele." Yini le kanye uPetro nabapostoli abayitshela isixuku ukuyenza laba bantu kanye ababememeza bethi mbethele emasontweni ambalwa edlule? Yini ngempela? "Phendukani, fulathelani izono zenu ngobufakazi lobo ukuthi sewukholwa nguJesu, hayi nje ekhanda lakho, kodwa ngakho konke yikho ngobufakazi lobo bokwethembeka kwakho kuye. Phendukani, yilowo nalowo ababhadiswe egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelwa kwezono zenu, khona nakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele." Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.